The sermon, Hebrews chapter 2, part 1, was delivered on Sunday morning, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulaliki uu wa Ahebri mutu wa chuiri, gaolo yamba, unaperekedwa la mlungu mawa, August 25, 1957, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Joy was here in the class and enjoyed the... And now the first book of Hebrews is Paul. We found, or we believe, the theologians are at end. They don't know just which or who wrote it, but I believe anyone with a little spiritual discernment would see it was Paul. It's believed by the most of the writers to be Paul.
Ndinali kuno mukalasi ndipo ndinakomedwa. Ndipo tsopano buku loyamba la Hebri ndi Paulo. Ife tinapeza kapena ife tikukhulupirira. Afioloje ali pamapeto. Iwo sakudziwa basi kuti ndichiti. Kapena yemwe analilemba ilo. Koma ine ndikukhulupirira aliyense ali ndi kuzindikira pang'ono kwa uzimu angakhoze kuona kuti anali Paulo. Izo zimakhulupiriridwa ndi ambiri aolemba kuti ndi Paulo.
And how that he, in the first chapter, we found that he was exalting the Lord Jesus. Oh, how he brought down to show by the experience that he had had on his road to Damascus.
Ndi momwe kuti iye mumutu woyamba. Ife tinapeza kuti unali kuwakweza Ambuye Yesu. O momwe iye anazitsira pansi kuti atisonyeze mwacho muchitikira chimene iye anali nacho pa ulendo wake wa ku Damasiko.
Now Paul was to begin with a real theologian. Paul was taught under Gamaliel, one of the best teachers of that day. And he was smart and intelligent, and was a real shrewd Bible scholar.
Tsopano Paulo anali pakuyamba nazo wa theology weniweni. Paulo anaphunzitsidwa pansi pa Gamalieli, mmodzi wa aphunzitsi opambana a tsiku limenelo. Ndipo iye anali wanzeru ndi walunda. Ndipo iye anali sikolala wothathalika kwenikweni wa Baibulo.
And I found this. When he was on his road down to Damascus with letters in his pocket to arrest all those that were in the blessed old gospel way. And the man was sincere.
Ndipo ine ndinapeza izi. Pamene iye anali pa ulendo wake kupita ku Damasiko, ali ndi makalata mtumba mwake kuti akawamange onse awo omwe anali munjira yodala yakale ya uthenga. Ndipo munthuyo anali wodzipereka.
But I've always believed that since Paul seen Stephen's die, I think that must have got right next to him. Amen. When he consented to Stephen's death and held the coats of those who stoned him, then Paul was guilty of the blood of Stephen.
Koma ine nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira kuti kuchokera pomwe Paulo anamuona Stefano akufa, ine ndikuganiza kuti izo zinamukhudza iye. Pamene iye anavomerezera ku imfa ya Stefano, ndipo iye anagwirizira zikhotho za iwo omwe ankamugenda iye, ndiye Paulo anali pa mulandu wa magazi a Stefano.
And he confessed and said, I'm not even worthy, he said, because I shed the blood of the martyr Stephens. Because he witnessed to it. And if you witness to anything, you're just as guilty as being a partaker of it.
Ndipo iye anavomereza, ndipo anati, ine sindiri woyenera mkomwe. Anati, chifukwa ine, ndinakhetsa magazi awake wofera Stefano. Chifukwa iye anachitira umboni kwa izo. Ndipo ngati inu muchitira umboni kwa chilichonse, ndinu olakwa basi monga wochita nawo icho.
So if we witness, say, oh yes, they ought to, this so and so, be careful what you say. Because you're guilty of the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing. Just leave it alone.
Chotero ngati ife tichitira umboni kumati o inde iwo samayenera kuti achite izo izi mwakuti mwakuti muzikhala osamala zomwe inu munena chifukwa ndinu wolakwa momwe kuweruza kwanu kupitira ngati inu simungathe kulingalira musati muzinena kanthu muzingozisiya izo zokha.
Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty. See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that.
Ndiye pamene inu muchitira umboni kuti ndinu mkhrisitu, ndiye ndinu wolakwa, mukuona, muli ndi mulandu wakukhala mkhrisitu. Ndipo inu muyenera kuti muzikhala moyo wa icho.
And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair. When God makes a promise, he's guilty of that promise unless he brings it to pass. God's guilty when he makes a promise.
Ndipo pamene Mulungu apanga lonjezo mu Bible, ine ndikumuona bambo apa muchikuku. Pamene Mulungu apanga lonjezo, iye amakhala wolakwira lonjezo limenelo mpaka iye atalifikitsa ilo pochitika. Mulungu ali pa mulandu pamene iye apanga lonjezo.
And the scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled, or God's guilty.
Amen.
Ndipo malemba ali pa mulandu mpaka iwo atakwaniritsidwa. Mukuona, iwo ali apo pomwe, ngati neno lomwe Mulungu walipanga. Ndipo iwo ayenera kuti akwaniritsidwe, kapena Mulungu ali ndi mulandu. Mukuona.
And so Paul, being a teacher and coming on his road down to Damascus that day, about noontime, I suppose, there was a great light shined out of the heavens. And it blinded him, and he fell to the earth. And he said, he wanted to know who it was. He said, a voice spoke and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? I believe the 8th chapter of Acts.
Ndipo chotero Paulo pokhala mphunzisi ndi pakubwera pa ulendo wake wa ku Damasiko tsiku lijali pafupi cha mu nthawi ya dzuwa lili pamutu, ine ndikulingalira apo panali kuwala kwakukulu kunawala kuchokera kumwamba ndipo iko kunamuchititsa iye khungu ndipo iye anagwera pansi ndipo iye anati iye ankafuna kuti adziwe yemwe iye anali. Iye anati, liwu linayankhula, ndipo linati, Saulo, Saulo, bwanji iwe ukundizunza ine. Ine ndikukhulupirira mutu wa 80 wa machitidwe.
He said, who is it that I persecute? And the voice came back and said, I'm Jesus. Oh, I am Jesus, and it's hard for you to kick against the pricks.
Iye anati, ndani uyo yemwe ine ndikumuzunza. Ndipo liwu linabwerera ndipo linati, ine ndine Yesu. Oh, ine ndine Yesu. Ndipo ndikovuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga.
And what was Jesus then? Jesus, he was a light. Just a big light shining bright. Now to encourage us and get a basis here. How was he a light when he was a man?
Ndipo kodi Yesu anali chiyani apo? Yesu, iye anali kuwala. Kuwala kwa kukulu. Basi kukuwala mowala. Tsopano kuti zitilimbikitse ife. Ndikupeza maziko apa. Kodi iye anali kuwala bwanji. Pamene iye anali munthu.
Now, no one is a bunch of soldiers with Paul. Temple guards going down to put under arrest. Paul was the chief captain, and they were going down to arrest those people for their campaigns and so forth, and for their religious hope that laid within them.
Sovano palibe wina. Apo panali gulu la sirikali ali ndi Paulo. Olondela kukachisi. Akupita uko kuti akawamange. Paulo anali woyang'anira wankulu. Ndipo iwo anali kupita uko kuti akawamange anthu amenewo. Chifukwa cha misonkhano yawo yokopa ndi zina zotero. Ndi chifukwa cha ziyembekezero zawo zachipembezo zomwe zinali mwa iwo.
But now, here was Jesus as a big light. Now if you remember, in the beginning Jesus was a light. Jesus was the Logos that went out of God.
Koma tsopano, apa panali Yesu ngati kuwala kwa kukulu. Tsopano, ngati inu mukukumbukira pachiyambi, Yesu anali kuwala. Yesu anali Logosi, yomwe inatuluka kuchokera kwa Mulungu.
And he was the angel of the covenant that led the children of Israel through the wilderness. And he was a pillar of fire. That they looked at.
Ndipo iye anali mngelo wapangano, yemwe anawatsogolera ana Israeli kudusa muchipululu. Ndipo iye anali lawila moto, lomwe iwo ankayang'anapo.
And when he was here on earth, he said, I came from God and I go back to God. So if he came from a pillar of fire, into a man, then if he went back to where he went back to a light again. Yeah. And there he was when Paul saw him, he was a light.
Ndipo iye anali. Ndipo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anati, ine ndinabwela kuchokela kwa Mulungu. Ndipo ine ndikubwelera kwa Mulungu. Chotero ngati iye anabwela kuchokela kulawira moto, kudzakhala mwa munthu. Ndiye ngati iye anabwelera kumene iye anali, iye anabwereranso kwa kuwala kachiwiri. Ndipo apo iye anali pamene Paulo anamuona iye anali kuwala.
Now, all those soldiers that was with Paul did not see the light. Then is it possible that one can see it and the others won't see it? Certainly. All right. Paul saw it, but the rest of them did not see the light.
Sopano, asilikali onse awo, omwe anali ndi Paulo, sana kuone kuwalako. Ndiye kodi ndizoteka kuti wina angakhoze kukuona iko, ndipo enawo nkusakuona iko. Ndithudi, chabwino, iye Paulo anakuona iko, koma wena onse iwo sana kuone kuwalako.
Now, when Peter was in prison, we find out this light came in the jail, opened up the doors, and that light blinded the rest of the guards as they walked out. Peter going, and when he got to the door, it just opened itself quietly, closed behind him.
Sopano, pamene Petro anali mundende, ife tikupeza kuti kuwala uku kunabwera mundende, kunatsegula ziseko, ndipo iye anali, kuwala uko kunawachitisa khungu asilikali ena onsewo. Pamene iwo anali kuyenda akutuluka, Petulo akupita. Ndipo pamene iye anafika pachiseko, icho chinangotseguka chokha, mwakachetechete, chinatseka pambuyo pake.
From the inner jail, he went to the outer door, it opened by its own self, closed quietly, and then he went to the gap, went out into the city street, and he rubbed his eyes as if to say, was I dreaming? He didn't know what had happened.
Kuchokera mndende ya mkati, iye anapita kuchitseko chakunja. Icho chinatsegula mwachokha. Chinatseka mwakachetechete. Ndiyeno iye anapita mumpatawo, anapita kunja munsewu wa mzinda. Ndipo iye anasisita maso ake. Ngati kuti ati, kodi ine ndi malota, iye sankaziwa zomwe zinali zitachitika.
But the angel of the Lord, the same angel that was a pillar of fire that walked Moses to the sea and spread her forth.
Amen.
Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides.
Amen.
And Israel passed over.
Koma mngelo wa Ambuye, ngelo yemwe uja, yemwe analira wila moto, yemwe anamuendesa Mose mpaka kunyanja, ndi kuita mbasula iyo apo. Oh, ndipo nyanja ya kufa, nyanja yofira, inapanga makoma kumbali zonse ndipo Israeli anadusa pamenepo.
And when they come to the swelling Jordan, he did not make himself visible there, but he was there because he just opened it up.
Ndipo pamene iwo anafika ku Yorodani wofufuma, iye sanadzionesele yekha moonekapo, koma iye anali apo chifukwa iye anangoitsegula iyo apo.
And they went across in April when the plains are all full of water, and he stayed the spring and he stayed the snow from melting because it didn't wall higher and higher, it just stopped. That's our Jehovah. That's our Lord Jesus. Just stopped. And they walked across on dry land.
Ndipo iwo anaoloka mu epulo, pamene zigwa zonse zinali zitadzadza ndi madzi. Ndipo iye analekesa kasupe. Ndipo iye analekesa chisanu kuti chisasungunuke, chifukwa iyo sinapange khoma mokwera ndi kukwera. Iyo inango ima. Uyo ndi Yehova watu, uyo ndi Ambuye watu Yesu, inango ima. Ndipo iwo anaenda naoloka panthaka yowuma.
Now, God promised that he would take care of them, so he was obligated to his promise. Now, Paul, aware of these things, and knowing them, he was privileged because God was speaking directly to Paul. He wasn't speaking to the soldiers that was with him. He was only speaking to Paul.
Sovano Mulungu, analonjeza kuti iye akanama wasamalira iwo. Kotelo iye anali wokakamizidwira kulonjezo lake. Sovano Paulo, pozindikira za zinthu izi, ndi kuzidziwa izo. Iye anali nawo mwayi, chifukwa Mulungu anali kuyankhula molunjika kwa Paulo. Iye sanali kuyankhula kwa asilikali omwe anali ndi iye. Iye anali kuyankhula kwa Paulo yekha.
Now when the angel of the Lord came down in the form of a star, and the stargazers, the wise men of India, when they saw that star and followed it for hundreds of miles.
Sobano pamene ngelo wa Ambuye anabwera pansi, mwama onekedwa anyenyezi, ndipo oyangana nyenyezi amuna anzelo aku India. Pamene iyo anaona nyenyezi iyo, ndipo anaitsatira iyo kwa mailosi mahandredi.
And it went over every observatory because they kept the time of the stars. And no one saw that star but the wise man. Oh my, doesn't that thrill you?
Ndipo iyo inadusa moyang'anira mwamba muli monse, chifukwa iwo ankasunga nthawi mwa nyenyezi. Ndipo palibe mmodzi yemwe anaiona nyenyezi iyo, koma amuna anzeruwo. Oh my, kodi izo sizi kukukondowezani inu?
Then you see, God doesn't deal with organizations. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals.
Amen.
He reveals himself to individuals.
Ndiye inu mukuona, Mulungu samachita ndi mabungwe. Iye samachita ndi magulu a wanthu. Iye amachita ndi munthu payekha. Iye amadziulula yekha kwa anthu payekha.
And now to say this, not this, God knows my heart. And not to say this for own person, personal praise, not just to be there. But did you know that same God,
Amen.
That same Jesus,
Amen.
Is with us this morning?
Ndipo tsopano kuti tinene izi, osati izi. Mulungu akudziwa mtima wanga. Ndipo sindi kunena izi kwa ine mwini, podzita mandila ndekha tsopano, basi kuti ndikhale apo, koma kodi inu mumadziwa Mulungu yemweyo, Yesu yemweyo, ali ndife mawa uno?
You know each one of you has a little individual witness of it right now?
Amen.
That he's here and he's done something for us in this day that he didn't do in the other days.
Amen.
He had his picture taken in this day.
Amen.
We got it hanging right there, see? The pillar of fire. The same Lord Jesus.
Kodi inu mukudziwa aliyense wa inu ali nawo umboni wa yekha pakali pano. Kuti iye alipano. Ndipo wa iye watichitira ife china chake mutsiku lino chimene iye sana chichite mumasiku enawo. Iye wajambulisa chithunzi chake mutsiku lino. Ife tili nacho icho chapachikika pocho. Mukuona awira moto Ambuye Yesu yemweyo.
Watch how he works. Now, if he's the same Lord Jesus, he'll do the same things. For the Bible said he is the same. Yesterday, today, and forever.
Penyani momwe iye akugwirira ntchito tsopano. Ngati iye ali Ambuye Yesu yemweyo, iye azichita zinthu zomwezo. Pakuti Bible linati, iye ali yemweyo dzulo, lero, ndi kwa nthawi zonse.
Now, before Paul would announce anything, whether this was right or wrong, he first went down into Egypt and spent 3 years to find out if it was scriptural or not. Did you ever know that?
Tsopano, Paulo asanalengeze chilichonse ngati zizili zolondola kapena zolakwika. Iye poyamba anapita ku Igupto, ndipo anakakhalako zaka zitatu kuti akapeze ngati izo zinali mwa malemba kapena ayi. Kodinu munamba mwadziwa izo.
After Paul's conversion, he went to Egypt for 3 years. There he abode, and there is where he learned this great wisdom.
Kutachitika kutembenuka mtima kwa Paulo, iye anapita ku Igupto kwa zaka zitatu. Uko iye anakakhala. Ndipo uko ndikumene iye anakaphunzira nzeru ya ikulu iyi.
Now, not in any comparison at all, I'm just giving you how the Holy Spirit still remains the same. Now, my church here remembers years ago when this angel would appear and would show things, I was a little skeptic of it. All of you know that, you old timers. If that's right, raise up your hand when you've heard, you're looking at church yet from the old timers. See?
Sobano. Osati mwakufanizitsa kulikonse, ine ndikungokupatsani inu momwe mzimu woyera ukadali panobe mofanana. Tsopano mpingo wanga kuno ukukumbukira zaka zapitazo. Pamene ngelo uyu ankakhoza kuonekera ndipo ankakhoza kuonesa zinthu. Ine ndinali wopenekera pang'ono pa izo. Nonsa inu mukudziwa zimenezo. Inu anthawi zakale, ngati uko kuli kulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Pamene inu mwamva, eya, penyani, tayang'anani pa mpingo. Komabe, kuchokera kwa anthawi zakale, mukuona.
I was skeptic because preachers told me it was of the devil. And I kind of believed it. But I waited, I wouldn't say nothing about it.
Ine ndinali wopenekera chifukwa alaliki ankandiuza ine kuti izo zinali za mdierekezi. Ndipo ine ndinkakhala ngati ndinkazikhulupirira izo. Koma ine ndinayembekezera. Ine sindinkanena kanthu pa izo.
But oh, blessed be the name of the Lord. One night and other he come down an angel and reveal it in the scriptures.
Amen.
And he was, and when I seen it in the scriptures, then the blast across the world with it.
Amen.
The message.
Koma o, lidalitsike dzina la Ambuye. Usiku wina kusijako, iye anabwera pansi ngelo. Ndipo anaulula izo mumalemba. Kuri iye anali. Ndipo pamene ine ndinaziona izo mumalemba, ndiye mkuti ndiri ndime kudusa mdziko ndiyo utenga.
From there is when Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hickson, Watmore. See, it's a message to the people.
Kuchokera pamene po kwapita Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, ndiye nati, mugona, ndi utenga wa kwa anthu.
And Jesus is the same yesterday, today, and forever, is scripturally. He's the same, he does the same, he is the same, and he works the same, he manifests himself the same, and he's here this morning the same.
Ndipo Yesu aliyemweyo dzulo lelo ndi kwa nthawi zonse. Ndi mwamalemba, iye aliyemweyo, iye akuchita zomwezo, iye aliyemweyo. Ndipo iye akugwira ntchito mofanana, iye akudzionetsera yekha mofanana. Ndipo iye ali pano mawa uno mofanana.
Now we may see him, we may not. Whatever it is, we got a witness right now that he's here.
So pano ife tikhoza kumuona iye, ife tikhoza kusamuona. Chilichonse chomwe icho chili, ife tili nawo umboni pakali pano kuti iye ali pano.
Now, we find out that Paul, upon this experience, in writing these letters, most of them from jail, he had compared the Old and New Testament.
So pano, ife tikupeza so pano kuti, Paulo pa chomuchitikira ichi, ndi pakulemba makalata awa ochuluka iwo kuchokera mundende iye anali atafanizitsa chipangano chakale kwa chatsopano.
Now remember, the last writer of this Bible, by inspiration, God came down and told him, if any man shall add anything to it or take anything away from it, the same will be taken out of the part of the book of life for him.
Tsopano kumbukirani, mlembi wotsiriza wa Bible ili mwakudzoza Mulungu anabwera pansi ndipo anamuza iye ngati munthu aliyense adzaonjezera chilichonse kwa ilo kapena kuchotsa chilichonse kuchokera kwa ilo mofanana adzachosera gawo la mubuku la moyo kwa iye.
So we be daring to add one thing to it. Oh, it must stay as it is. Mustn't be anything added to it. And we must contend for everything that's in it. Amen. I don't want any more, and I don't want any less. I want just what it says.
Chodera ife, tisamayele keze kuonjezela chintu chimozi kwa iyo. Oh, iwayeni la kutazikala monga iwaliri. Pasamakale chiri chonse chonjezela kwa iyo. Ndipo ife, tiene la kutizilimba nila. Chiri chonse chomwe chiri mu iwo. Ine sindi kufuna china chonje zelapo. Ndipo ine sindi kufuna chiri chonse choche perapo. Ine ndi kufuna basi chimene iwo akunena.
Now, this book of Hebrews, the reason I've chosen, one purpose, one thing, this letter of dear brother Branham and so forth, and we want to stay with the word.
Sobano, buku ili la Hebri, chifuwa chomwe ine, ndali sangira ilo, cholinga jimozi, chindu jimozi, kalata ii, woko ndedwa mbale Branham, ndizina zotero, ndipo ife, tikufuna kutiti zikala ndi mau.
Now, the first chapter was the exalting of Jesus. So he's the main one, and Paul let us know the other night that he was in the great beginning.
Tsopano mudu oyamba unali kumukweza kwa Yesu. Kwenelo iye ali mmodzi wofunikirayo. Ndipo Paulo anadidziwisa ife usiku wina kuti iye anali muchiyambi chachikulu.
And we found out that he was nothing less than Melchizedek, the king of Salem. The great of the seventh chapter. And now this morning we approach him from another standpoint, from the second chapter.
Ndipo ife tinapeza kuti iye sanali kanthu kochepera Melchizedek, mfumu ya Salemu, wankulu wa mutu wa seven. Ndipo tsopano mawa uno ife tikumuyandikira iye kuchokela kuwena pa maimidwe ena kuchokela pa mutu wathu.
Now after Paul giving us this great marvelous message of exalting Jesus and even made the angels to worship him, and I think over here like the earth how it's old and it's folded as a vesture, but they shall perish. But thou remainest.
Sopano Paulo adatha kuti patsa ife uthenga waukulu wododometsa uwu wakumukweza Yesu, ndipo mpaka anawapanga angelo kuti azimupembedza iye. Ndipo ine ndikuganiza cha apa monga dongosolo lo likuimira zakale, ndipo iye adzalipiringiza ilo ngati chovala. Koma ilo lidzatha, koma iwe udzakhalapo be.
And over in the second chapter, the second verse, I believe it is, hath he these days spoken to us by his son, in the sundry times and divers manner he spoke with the prophets. We went through and found out what the prophets was and how God brought his message by the prophets.
Ndipo cha mumutu wathu ndime yathu, ine ndikukhulupirira ndi pamenepo masiku ano iye akuyankhula kwa ife mwa mwana wake. Ndipo penyani nthawi zamakezana ndi mayankhulidwe osiyana iye ankayankhula kupyolera mwa aneneri ife tinadutsamo, ndipo tinapeza chomwe aneneri anali ndi momwe Mulungu ankabweretsera uthenga wake mwa aneneri.
But in this last day he's spoken to his son Jesus by the Holy Spirit. He spoke to the prophets then. Then we got back and found out all those prophets had the Spirit of Christ in them.
Koma mutsiku lotsiriza lino, iye wayankhula kudzera mwa mwana wake Yesu, mwa mzimu woyela. Iye ankayankhula kudzera mwa aneneri apo. Ndiye ife tinabwelera mbuyo ndipo tinadzapeza kuti aneneri onse awo anali nawo mzimu wa Khristu mwa iwo.
We went back to Joseph and found out he perfectly typed Christ. Went back to Moses and found he perfectly typed Christ.
Ife tinapita mbuyo kwa Yosefe ndipo tinapeza kuti iye ankayimira mwangwiro Khristu. Tinapita mbuyo kwa Mose ndipo tinapeza kuti ankayimira mwangwiro Khristu.
Then we come down then to even David. And when David was rejected in Jerusalem, not knowing why, but went up over the hill and looked back on the Mount of Olives and wept over Jerusalem because he was rejected.
Ndiye ife tinabwera musi kwa ngakhale Davide, ndipo pamene Davide anakanidwa mu Yerusalemu asakudziwa chifukwa chake, koma anapita pamwamba pa phiri ndipo anayangʼana mbuyo ali pamwamba pa phiri la Zitona, ndipo analirira pa Yerusalemu chifukwa iye anakanidwa.
800 years the man, the son of David, was rejected as king in Jerusalem and sat on the same hill and wept. Oh, the Spirit of Christ dealing with individuals.
Zaka 800 kuchokela apo, mwana wa Davide anakanidwa ngati mfumu mu Yerusalemu. Ndipo anakhala pa phiri lomwelo nalila. Oh, mzimu wa Khristu ukuchita ndi aliyense payekha.
Now Paul starts off to say, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard.
Tsopano Paulo akuyambapo kuti, chotero ife tiyenera kuti tipereke tchelu chochuluka motsimikiza kuzinthu zomwe ife tazimva.
Second chapter now we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest any time we should let them slip.
Mutu wathu tsopano ife tikuyamba. Chotero ife tiyenera kuti tipeleke tchelu chochuluka motsimikiza kuzinthu zomwe ife tazimva kuopa nthawi iliyonse ife tingazilole izo kutipulumuka.
Oh, may God drive that home. In this tabernacle this morning, I pray the Holy Spirit will sink that so deep into your heart. We ought to give the most earnest heed to the things which we've heard.
Oh, Mulungu, arafikisa izo pachimake mukachisi uyu mawa uno. Ine ndikupembela kuti mzimu woyera umize izo mwakuya kwambiri mu mitima yanu. Ife tiyenera kuti tizipereka chelu chochuluka motsimikiza kwa zinthu zomwe ife tazimva.
What type of people ought we to be? When we see the great Jehovah come down and do the things that he does, and see him compared scripture by scripture that they're the truth, and we sit around sometimes like a warts on a log, and just so unconcerned.
Kodi ife tiyeni na kukhala anthu antundu wanji. Pamene ife tikumuona Yehova wankulu akubwela pansi, ndikumachita zinthu zomwe iye akuchitazi. Ndikumaziona izo zikufanana lemba ndi lemba, kuti izo ndi choonadi. Ndipo ife timakhalapo nthawi zina ngati bowa pachipika. Ndi basi osakhuzidwa choncho.
We ought to be busy every minute trying to get people to Christ. We ought to be lively stones. We should never be slowful like we are.
Ife tiyenera kuti tizikhala otanganidwa miniti iliyonse kuyesera kuwatengera anthu kwa Khristu. Ife tiyenera kukhala miyala ya moyo. Ife tisamakhale konse ozengereza monga momwe ife tilili.
We'll go up to church and we'll see the Lord Jesus do something or bless us in such a way. And then we'll go back out and say, very nice meeting.
Ife timapita ku church. Ndipo ife timawaona Mbuye Yesu akuchita china chake. Kapena kutidalisa ife mwanjira yotero. Ndiyeno ife timabwelera Mbuyo ndikumati. Msonkhano wabwino kwambiri.
Now the preaching of the word, we enjoy it, but that's not the main thing. That's not, we should not worship the Lord just after we get through preaching the word as we usually do. Just worship him. That's wonderful. But we should worship him every hour of our life.
Tsopano kulalikira kwa mawu. Ife timasangalala nako, koma icho sichinthu chenichenicho, sichimenecho. Ife tisamawapembedze Ambuye pamene tangosiriza kulalikira kwa mawu monga ife nthawi zonse timachitira kumangomupembeza iye. Izonzo dabwitsa, koma ife tizimupembeza iye ora lililonse la moyo wathu.
When we're at work, we should worship him. Every time the opportunity presents itself, worship the Lord by testifying of him.
Pamene ife tili kunchito, ife tizimupembeza iye. Nthawi iliyonse mwayi ukazipereka wokha, tizimupembeza Ambuye pakuchitira umboni za iye.
If you see some of you ladies see a woman in the wrong, worship the Lord by taking her and saying, sister, there's a better life than this.
Ngati inu muona, ena inu madona, muka muona nkaza kulakwisa, mpembeze na Ambuye pakumutenga iye mkuti, mlongo, ulipo moyo wabwinoko kuposa uwu.
You man at your work, when you hear a man using the name of the Lord in vain, get a chance to one side and step over and take him by the hand and say, there's a better life than this. You shouldn't use those words. and tell him in a meek, gentle way, all those things is a worship.
Amuna inu kunchito yanu. Pamene inu mumumva munthu akugwirisa ntchito dzina la Ambuye pachabe. Tengerani mwayi kumbali imodzi ndi kumupezapo ndi kumutenga iye padzanja nkuti inu pali moyo wabwinoko kuposa uwu. Inu musamati muzigwirisa ntchito mawu ajawa. Ndipo muzimuza iye mofasa mwanjira ya ulemu. Zindu zonsezo ndiko kupembeza.
And when we see someone sick and the doctor says there's no more can be done, we are to worship the Lord by telling him there's a God of heaven that answers prayer.
Ndipo pamene ife timuona wina akudwala, ndipo adotolo nkuti palibenso china chingakhoze kuchitidwa. Ife tiyenera kuti tiziwapembeza Ambuye powawuza iwo alipo Mulungu wakumwamba yemwe amayankha pemphero.
And then when we see those things take place that we do see take place in them, we should never let these things slip. We just let it go through our fingers.
Ndiyeno pamene ife tiona zinthu izo zikuchitika, zomwe ife timaziona zikuchitika mokwanira. Ife tisamalole konse kuti zinthu zimenezo zitipulumuke. Ife timango zisiya izo zisitidusa mzala zathu.
That's what's the matter with the great Pentecostal church today. They've let the very cream of the crop slip through their fingers when they had it in their hands.
Ndilomwe lilivuto ndi mpingo wathu wa ukulu wa Chipentekosite lero. Iwo alola krimu ya zokolola yomwe kudusa mzala zawo pamene iwo anali nayo iyo mmanja mwawo.
But look what they've done. They've done like the rest of the churches. They've run in the gains in the way of Korah and perished, and the way of Cain and perished in the gain sand of Korah.
Koma tayang'anani pa zomwe iwo achita. Iwo achita monga mipingo ina yonseyo. Iwo atamangira muphindu mu njira ya Kora, ndipo awonongeka ndi njira ya Kaini, ndipo awonongeka muzolangula zokopa za Kora.
They've organized. Instead of having a brotherhood where we could all be one, they've organized themselves, made little organizations and little isms and sprung up from there and just broke up brotherhood.
Iwo achita bungwe malo mokhala ndi ubale komwe ife tonse tingakhoze kukhala amodzi. Iwo azipanga okha bungwe, apangati mabungwe tating'ono ndi timalingaliro tating'ono, ndipo tayambira kuchokera pamenepo, ndipo angoswa ubale.
And if you don't watch, the Baptists and Presbyterians go to pick it up, cause God's able of these stones to rise children to Abraham.
Ndipo ngati inu simusamala, a Baptist ndi achi Presbyteria azitenga izo chifukwa Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsira wana kwa Abraham.
And we've let it slip away from the hands by being disunified. How did the Indians lose this country to the white man? It's because they were disunified.
Ndipo ife tazilola izo kuti zitipulumuke kuchokera mmanja pakukhala osagwirizana. Kodi amwenye analiluza bwanji dziko lino kwa munthu wa chizungu? Ndi chifukwa iwo anali osagwirizana.
If they made one big forefront, but they were fighting one among each other, they would have held their grounds if they'd all come together.
Ngati iwo akanapanga tsogolo limodzi la mphamvu, koma iwo anali kumenyana wina pakati pa anzake wena, iwo akanakhoza kugwira malo awo ngati iwo onse akanabwera pa limodzi.
How are we going to lose it? Because we're disunified. How we lose our experience with God is because we disunified.
Kodi ife tililuza chotani ilo chifukwa ndife osagwirizana? Timaluza chotani chotichitikira chathu ndi Mulungu? Ndi chifukwa ife timakhala osagwirizana.
We set up one and call this the the Methodists, and this the Baptists, and this the Assemblies, and this the Oneness, and this the something else, and the Church of God, and the Nazarene, the Pilgrim Holiness. We disunify the body of Christ.
If any man can say Moses, ndikuchichaichi Methodist, ndichi Baptist, ndichi Assemblies, ndichi Umozi, ndichi China chakenso, ndi mpingo wa Mulungu, ndi Nazareni, Pilgrim Holiness, ife tikuligawaniza thupi la Khristu.
We should never be divided. We might differ in ideas, but let's be heart and heart brothers.
Amen.
God wants us to be. He died for the entire Church of God.
Amen.
And we do not want to be disunified.
Ife ti samakhale konse ogawanikana. Ife ti kwaza kusiyana mu malingaliro. Koma tiyeni tikhale abale antima kwa ntima. Mulungu akufuna kuti ife tikhale. Iye anafera mpingo wonse wa Mulungu. Ndipo ife siti kufuna kuti tikhale ogawanizikana.
Now we ought to give the most earnest heed, lest any time we should let them slip. For if the words spoken by angels were steadfast.
Amen.
You hear? If the words spoken by the angels. Now angel is a messenger.
Amen.
The word angel means a messenger.
Sobano ife, tienila kuti tipeleke chelu chochuluka motsimikiza kwambiri. Kuopa ndawiri yonse ife, tingazilole kutipulumuka. Pakutinga ni mau omwe anayangulidwa ndi angelo, anali okazikika. Kodinu mukuzimva izo, ngati mau omwe anayangulidwa ndi angelo. Sobano mngelo ndi mtumiki. Mau kuti mngelo amarandauza mtumiki.
And it just got through in the first book here, God in sundry times and diverse manner spoke to the fathers by the prophets. That was God's messengers.
Amen.
And they, if they were God's messengers, they were God's angels. A messenger is an angel, or an angel is a messenger, rather.
Ndipo tangodutsa kumene mu buku loyamba apa Mulungu munthawi zamakezana ndi mayankhulidwe osiyana-siyana ankayankhula kwa makolo mwa aneneri. Awo anali atumiki a Mulungu. Ndipo iwo anali. Awo anali atumiki a Mulungu. Iwo anali angelo a Mulungu. Mtumiki ndi mngelo. Kapena mngelo ndi mtumiki kani.
A messenger. You are a messenger this morning. You are a messenger of good news or a messenger of bad news.
Amen.
Ntumiki. Inu ndi ntumiki mawa uno. Ndinu. Inu ndi ntumiki wa utenga wabwino. Kapena ntumiki wa utenga woipa.
Oh, isn't it beautiful? To know that we are ambassadors, that we are angels,
Amen.
And messengers of the resurrection.
Amen.
And we are God's Amen. Messengers to the sinful world that Christ lives.
Amen.
Oh, kwani izo sizo gongola, kudzwa kuti ndife akazembe, kuti ndife angelo, atumikachi ukitsiro. Ndipo ndife atumiki a Mulungu kwa dziko lodza za tchimo kuti Khristu ali moyo.
In our hearts he lives. In our spirits he lives. And he brings us from the low debauched life of sin and exalts us up and gives us a hallelujah in our soul and
Amen.
Makes us new creatures.
Amen.
We are messengers. Angels of the covenant.
Praise God.
How wonderful.
Mumitima yatu, iali moyo. Mumizimu yatu, iali moyo. Ndipo iye akutibweretsa ife, kuchokela kumoyo wotsika, wanyansi, wachimo. Ndipo akutikwezela ife mwamba. ndipo akutipasa ife, aleluya, musolo yathu, ndipo akutipanga ife kukhala zolengedwa zatsopano. Ife ndi atumiki, angelo apangano, kudabwitsa kwakeko.
And now in the Old Testament, if the words spoken by angels were steadfast, that it had to be right.
Amen.
In the Old Testament, before a prophet's word could be made manifest, it had to be examined and proved.
Amen.
Ndipotsopano muchipangano chakale, ngati mau oyangulidwa ndi angelo anali okhazikika. Mwanjira imeneyo ankaena kukhala ali olondola. Muchipangano chakale, mau aneneri asanati aonetseredwe, iwo ankaenera kuti ayesedwe ndi kusimikiziridwa.
They wasn't loose with it like we are today.
Amen.
Just go out and have any kind of a sensation or anything else. Oh, glory to God, that's it. You're mistaken.
Iwo sanali olekelera ndi izo, monga ife tiliri lero. Kungotuluka panja ndi kukakhala ndi mtundu uliwonse wa zomvelera kapena china chilichonse, o ulemerero kwa Mulungu ndi umenewo, inu mukulakwitsa.
The Bible said that in the last days the devil will impersonate Christianity so close till it is see the very elected if possible. It's right. So we must test it.
Bible linanena kuti mumasiku otsiriza mdielekezi aziza sanzila chikhrisitu mwapafupi kwambiri mpaka izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati nkoteka. Ndikulondola chotero ife tiyenera kuti tiziziyesa izo.
And how did they test it in their day? To the Urim Thummim, the breastplate of Aaron that had those stones in it, carbuncle, jasper, diamond, ruby, sapphire.
Ndipo kodi wankaziyesa motani izo mutsiku lawo kwa uri mtumimu chapa chifuwa cha Aroni chomwe chinali ndi miyala ija mwa icho, kabankulo, yasipi, diamond, rube, safire.
All those stones that represent the birth of these 12 patriarchs was in the breastplate of Aaron. And when a prophet prophesied and that sacred light flashed over it, God said, that is the truth.
Miala yonse iyo, yomwe imaimina kubadwa kwa mbadwa kumi ndi ziwiri zija, inali muchifuwa cha Aroni. Ndipo pamene mneneri ankalosela, ndi pamene kuwala kopatulika uko kunka walilapo, Mulungu amati, icho ndi chonadi.
But no matter how real it seemed, if it didn't flash on that, it wasn't the truth. So that Urim Thummim went with that priesthood. But this Bible is God's Urim Thummim today. And when a prophet prophesies, it must absolutely flash with the Bible. Then God says, then he comes down and proves it.
Koma zilibe kanthu kaya izo zioneke ngati zenizeni chotani. Ngati izo sizinawalire pa icho, izo sizinali chonali. Kotero uri mtumimu iyo inapita ndi unsembe umenewo. Koma Bible ili ndi uri mtumimu ya Mulungu lelo. Ndipo pamene mneneri alosera, izo ziyenera mwanteradi kuma twanimira ndi Bible. Ndiye Mulungu amayankhula, ndiye iye amabwera pansi ndi kudzalisimikizira ilo.
Oh, how I can glorify God today.
Amen.
I'm thinking back of another Sunday morning about like this when I was leaving the tabernacle and you people were weeping and asking me not to go.
Oh, momwe ine ndinga mulemekezele Mulungu lero. Ine ndikuganiza mobwereza mawawina la Mulungu. Zapafupi monga izi. Pamene ine ndinkachoka mukachisi. Ndipo anthu inu munali mukulira ndikumandifunsa ine kuti ndisapite.
But when I preached on David and Goliath, and how are you going to face that cold and different world that says the days of miracles is past? I said there's one big giant, and as soon as we can slay him, the rest of them will take courage. And the Lord granted that.
Koma pamene ine ndinalalikira za David ndi Goliath, ndimomwe inu mukanati mukakomane ndi dziko lozizira. Losa yanjanitsika ilo lomwe limati masiku azozizwisa anatha. Ine ndinati pali chimphona chimodzi chachikulu. Ndipo mwansanga pamene ife tichipha icho, ena onsewo atenga kulimbika. Ndipo Ambuye anapereka icho.
And then there was an old Roberts and the Jaggers and so forth pulled the sword and we fought the enemy out of the land. Shut their mouths. They can't say that miracles don't happen because here they are.
Ndiyeno apo panali Oral Roberts, ndi Jaggers, ndiyeno otero, anasolola lupanga. Ndipo ife tinamenyana ndi mdani kuntulusa mu dzikolo. Tinatseka kamwa zawo. Iwo sangakhoze kunena kuti zozizwisa sizikuchitika chifukwa ndi izi apa.
Sure. God's word is eternal. It flashed on the Urim. Flashed on the word. That's his Urim Thummim. And when it flashed on that, it was positive.
Zedi, mawa Mulungu ndi amuyaya. Iwo anawalira pa Urim. Anawalira pa mau. Uyo ndi Urim Tumimu wake. Ndipo pamene iwo awalira pa icho. Izo zinali zovomerezeka.
Anybody that's needy, if you're a sinner, you want to know how to get saved, believe on the Lord Jesus Christ.
Ndipo kwa aliyense yemwe ali wosowa, ngati ndinu wochimwa, inu mufuna kuti mudziwe momwe mungapulumusidwire, kulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu.
Today we got so many things you have to do. Have to turn new pages, you have to do this and do that in order to get saved.
Lelo ife tili ndi zinthu zochuluka kwambiri zomwe iwe uyenera kuti uzizichita. Uyenera kuti uzitembenuza masamba atsopano. Iwe uyenera kuti uzichita izi ndi kuchita izo. Ndi cholinga choti upulumutsidwe.
I think of the Philippian jailer. When this jailer asked Paul, what must I do to be saved if in you or I would have told him the things he ought not to do?
Ine ndikuganiza za woyang'anira ndende wa ku Filipi. Pamene woyang'anira ndende uyu anamufunsa Paulo, kodi ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe? Uyo akanakhala ali inu kapena ine, ife tikanamuza iye zinthu zomwe iye sakuyenera kuti azichita.
You ought to quit drinking, you ought to quit gambling, you ought to quit this, you ought to quit that. Paul never told him that. He just told him the things he ought to do.
Amen.
Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
Iwo yenera kuti usiye kumwa. Iwo yenera kuti usiye kuchita njuga kwako. Kuchita njuga. Iwo yenera kuti usiye izi. Iwo yenera kuti usiye izo. Paulo sana muze konse iye zimenezo. Iyana ngomuze iye zinthu zomwe iye akuyenera kuti azichita. Kulupirira pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe udzapulumusidwa.
Now, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. That's the Urim Thummim flashing. St. John 5:24.
Tsopano, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Iyo ndi uri mutumimu ikuthwanima Yohane woyera 5:24.
I'm the Lord, heals all thy diseases. James 5:14. Call the elders, not in all prayer, faith shall save the sick, the Urim of flashing. That's God's eternal word.
Ine ndina Ambuye yemwe ndimachiza matenda anu onse. Yakobo 5:14 itanani akulu adzozeni mafuta pembelo la chikulupiriro limupulumutsa odwalayo urimu ikuthwanima mukuona amenewo ndi mawu amuyaya a Mulungu.
I don't care how many atheistic, infidelic, agnostics, skeptics rise up, God will stand by his word. He promised he would do it.
Ine sindikusamala amalingaliro awa ngati achikunja osakhulupirira a Mulungu openekera adauke. Mulungu ayima ndi mawu ake. Iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo.
And we ought to give a more earnest heed to these things which we heard, lest any time we let them slip. For if the words spoken by angels, the prophets, were steadfast,
amen,
worthy, we could spend a week on this.
Ndipo ife tiyenera kuti tizipereka tchelu lochuluka motsimikiza kwa zinthu izi zomwe ife tazimva. Kuopa nthawi iliyonse ife tingazilole izo kutipulumuka. Pakuti ngati mawu oyangulidwa ndi angelo aneneri anali okhazikika kuti iwo ife tikhoza kutha sabata pa izi.
Was it steadfast when Moses spoke?
Amen.
It sure was.
Amen.
How about Elijah sitting up on top of the mountain?
Hallelujah.
The Lord told him, get up there, Elijah. I'll stay there with you. Want some fellowship.
Kodi iwo anali okhazikika pamene Mose anawayankhula? Iwo ndithudi anali. Nanga bwanji Eliya ali pamwamba pa phiri. Ambuye anamuza iye, pita pamwamba apo Eliya. Ine ndikakhala uko ndiwe ndikufuna chiyanjano china.
God likes to fellowship with his people. But we won't stand still long enough for him to fellowship with us. We're so busy skipping about from place to place and so much.
Mulungu amakonda kuyanjana ndi anthu ake. Koma ife sitimakhala pewu utali wokwanira kuti iye achite chiyanjano ndi ife. Ife tili otanganidwa kwambiri kulumba lumba. Kuchokera pa malo kupita ku malo. Ndi zochuluka kwambiri.
Set still, Elijah. He wanted 3 years and 6 months of fellowship. We can't give him 3 minutes hardly. 3 years and 6 months of constant fellowship. Oh, I love that.
Kalabata Eliya. Iye ankafuna zaka zitatu ndi miyezi sikisi za chiyanjano. Ife silingakhoze kumupasa iye maminiti atatu nkomwe. Zaka zitatu ndi miyezi sikisi za chiyanjano chosalekeza. Oh, ine ndikuzikonda izo.
So don't worry about the cooking. We'll have that already fixed up. The crows is going to feed you. And everything's going to be all right. I just want some fellowship.
Anati usadandaule zakuphika. Ife tilinazokala izo zokonzedwa. Akhungubwe azikudyesa iwe. Ndipo chilichonse chikhala chili bwinobwino. Ine ndikungofuna chiyanjano china.
This old prophet Elisha sitting up there on top of the mountain. While he was fellowshipping with God. While the captain said, I believe I'll go up and get him. Now don't you never try to break that fellowship.
Neneri wakale uyu Eliya ali pamwamba pa phiri apo. Pamene iye anali kuchita chiyanjano ndi Mulungu. Bwanji wolamulira anati, ine ndikukhulupirira, ine ndikwelapo ndi kukamutenga iye. Tsopano musati muziyesera kuswa chiyanjano chimenecho.
So the captain come up with his great army of man of 15. He said, I come to take you, Elijah. And Elisha stood up, watch out. Here's the prophet of the Lord. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come from heaven and devour you, and down come the fire.
Chotelo olamulilayo anadzapo ndi ankhondo ake akulu amuna amakumi asanu. Ndipo iye anati, ine ndabwera kuti ndidzakutenge iwe Eliya. ndipo Eliya anayimirira samalira. Apa pali mneneri wa Ambuye, iye anati, ngati ine ndili wantchito wa Ambuye, siyani moto utsike kuchokera kumwamba ndi kukuwonongani inu. Ndipo apo moto unatsika.
Captain said, oh, you know what? The king brother said that was probably a thunderbolt. Just some lightning is passing over and it struck him. I sent another 50.
Olamulira anati, oh, inu mukudziwa chiyani? Mfumu kani inati, iyo inali mwina mwake bingu. Basi mphezi ina yake imangodusa apo. Ndipo iyo inawakantha iyo. Ine nditumiza 50 wena.
Elijah stood up, one of the angels, his word steadfast. Yeah. It'd be a just recompense for everything that was done wrong. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come. And the second 50 burned.
Amen.
All right. Every recompense.
Eliya anayimirira mmozi wa angelo, mawu ake ali okhazikika. Iye ankayenera kuti akhale wobwezera molungama kwa chilichonse chomwe chinachitidwa molakwisa. Iye anati, ngati ine ndili wantchito wa Ambuye, siyani moto ubwere. Ndipo 50 achiwiri anapsa, chabwino kubwezera kulikonse.
For if the words spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense. Now, here's the great thing, the next verse. How shall we escape?
Pakuti ngati mawu omwe anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika. Ndipo kulakwira kulikonse ndi kusamvera kunkalandira dipo lolungama. Tsopano, apa pali chinthu chachikulu ndime yotsatira. Tidzathawa bwanji ife?
How shall we escape if Elijah's voice brought destruction because he was an angel of the Lord? How will we escape when the voice of Christ speaking through? Or how can we fail when you're prayed for if it's the voice of Christ?
Tidzathawa bwanji ife ngati liwu la Eliya linabweresa chiwonongeko chifukwa iye anali mngelo wa Ambuye? Ife tidzathawa bwanji pamene liwu la Khristu likuyankhula kudutsiramo? Kapena ife tingalephere bwanji pamene inu mwapempheleredwa ngati ilo lili liwu la Khristu?
If Christ ordained his church to pray for the sick, and the church does what he says he for them to do, then how can it ever fail?
Oh,
it can. You can fail, but it can't fail.
Amen.
And as long as you keep it, it'll take you through.
Ngati Khristu anaudzoza mpingo wake kuti uzipempherera odwala, ndipo mpingo nkumachita zomwe iye anati iye kuti iwo azichita, ndiye iwo ungakhoze kulephera konse chotani izo? Iwo sungakhoze. Inu mukhoza kulephera, koma iwo sungakhoze kulephera. Ndipo bola ngati inu mukuwasunga iwo, iwo akudusitsani inu mopyola.
If you fail, you fail by yourself. You just get away from the word. But as long as you stay with the word, it can't fail. For the word of the prophets did so and so. How much more will the word of Christ be?
Ngati inu mulephera mwanokha. Inu mwangochokako kumawu. Koma bola ngati inu mukukhalabe ndi mawu, iwo sangakhoze kulephera. Pakuti mawu aneneri ankachita zakuti nzakuti. Ndi mochuluka bwanji mawu a Khristu ati akhale?
How shall we escape if we neglect so great salvation, which is at the first begin to be spoken unto us by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him?
Ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu chotero chomwe pachiyambi chinayamba kuyankhulidwa kwa ife ndi Ambuye, ndipo chinatsimikizidwira kwa ife ndi iwo amene anamumva iye?
Think of it. Spoken by the Lord. How many times could we go back? Where could we stop right here for an hour? When Jesus came, He's the same yesterday and forever. Now remember, it first began to be spoken by Jesus himself, and then was confirmed by the ones that heard him.
Taganizani za izo. Zinayangulidwa ndi ambuye. Ndi ndawi singati somo ife, tika natiti bwelele mbuyo. Kodi ife tika natiti imepati. Apapomwe kwa ora. Pamene Yesu anadza, iye aliyemwe zulolelo ndi kwa ndawi zonse. Sobano kumbukirani, poyamba zinayamba kuyangulidwa ndi Yesu mwini wake. Ndipo kenako zinasimikiziridwa ndi omwe anamumva iye.
Now, listen at him. When he came to the earth, he didn't claim to be a healer. He said, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. Amen. He doeth the works. The Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. St. John 5:19.
Tsopano, mvetselani kwa iye. Pamene iye anadza kudziko lapansi, iye sankazinenela kuti anali mchirisi. Iye anati, si ine yemwe ndikuchita ntchitozi. Ndi Atate wanga omwe akukhala mkati mwa ine. Iwo akuchita ntchitozo. Mwana sangakhoze kuchita kanthu mwa iye yekha, koma zomwe iye awaona Atate akuchita. Yohane woyera 5:19.
Watch when Philip came to him. Nathanael, after Philip's conversion, he went over and got Nathanael. Said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And he said, could there be any good thing come from Nazareth? Said, come see.
Penyani pamene Filipo anadza kwa iye, Nathanael, kutachitika kutembenuka kwa Filipo. Iye anapita ndipo anakamutenga Nathanael, anati, tiye ukamuone yemwe ife tamupeza. Yesu wa kuNazarete, mwana wa Yosefe. Ndipo iye anati, kodi pangakhale kanthu kabwino kalikonse kangabwere kuchokera ku Nazareti? Anati, tiye ukaone.
That's why be convinced. Prove it. Come and see.
Amen.
Oh, that's the best I ever heard. Come and find out for yourself.
Amen.
Don't stand out and criticize or on the sideline, but prove all things and hold fast to that what's
Amen.
Good.
Amen.
Come and see.
Ndimomwe ungakhutitsidwire. Tsimikizira izo. Bwera ndikudzaona. Oh, ndizopambana zomwe ine. Ndinayamba ndazimvapo. Bwera ndikudzazipezera weka. Usati uhime apo. Ndikumatsusa panzele wakumbali. Koma tsimikizira zinthu zonse. Ndikugwirisa molimba kwa icho chomwe chiri chabwino. Bwera ndikudzaona.
Along the road they went talking. When he walked up in the presence of the Lord Jesus, he said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Amen.
It took all the skin off of him nearly.
Motsatira nseu iwe anapita akuyankhula. Pamene iye anayenda napita mukukhalapo kwa Ambuye Yesu, iye anati, taonani mu Israeli, mwayemwe mulibe chinyengo. Izo zinachosa khungu lonse pa iye, pafupifupi.
He looked around and said, well, Rabbi, when did you ever know me? You never did see me. How do you know me? Philip said, before Philip called you yesterday when you were under the fig tree, I saw you.
Amen.
Amen. He said, thou art the Son of God. You're the King of Israel.
Amen.
Ndilidi pamene inu munayamba mwandidziwa ine. Inu simunayambe mwandionapo ine. Inu mwandidziwa bwanji ine. Filipo anatero. Usanati pamene iye anka kuitana. Anati, Filipo asana kuitane iwe dzulo. Pamene iwe unali pansi pa mtengo wankuyu. Ine ndinakuona iwe. Amen. Iye anati, inu ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israel.
A woman walked into his presence and he said, go get your husband. She said, I have none. Said, that's right, you got five and the one you're now living with is not yours. You told the truth.
Amen.
Think of it.
Amen.
Mkaza anayenda napita mukhalapo kwake. Ndipo iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako. Iye anati, ine ndilibe aliyense. Anati ukonkulondola. Iwe uli nawo asanu. Ndipo yemwe iwe ukukhala naye tsopano si wako. Iwe wanena zoona. Taganizani za izo.
She said, sir, I perceive that you are a prophet. That we know that when the Messiah cometh, he'll tell us all things. He said, I'm he that speaks to you.
Yana di bwana ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri izo ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzaza iye adzatiuza ife zinthu zonse yanati ine ndine iye yemwe akuyankhula kwa iwe.
And she ran and told the man of the city, come see a man who told me all that I did. Isn't this the Messiah? It was spoken by the Lord.
Ndipo iye anatamanga ndipo anakawauza amuna amunzindawo. Bwelani mudzamuone mwamuna yemwe wandiuza ine zonse zomwe ine ndimazichita. Kodi uyu si Mesiya amene? Izo zinayankhulidwa ndi Ambuye.
What happened? Jesus said before he left, the things that I do shall you also. Is that right? The things that I do shall you do also, even more than this, for I go to the Father.
Chiani chinachitika. Yesu anati, iyasana choke. Zindu zomwe ine, ndikuzichita. Inu, muzidzachita aponso. Mkulondola ugo. Zindu zomwe ine, ndikuzichita. Inu, muzidzazichita aponso. Ngakhale zochuluka kuposa izi pakuti ine ndikupita kwa Atate.
Oh, I can see them as they went forth everywhere. Mark 16 went forth everywhere preaching the Lord, working with them, confirming the word.
Amen.
Oh, ine ndikukhoza kuwaona iwo pamene iwo anali kupita mtsogolo kulikonse. Mariko 16 akupita kulikonse akulalikira Ambuye akugwira ntchito ndiwo kutsimikizira mawuwo.
And here Paul giving the same thing. He said that the gospel began to be preached by Jesus and was confirmed to us by those who heard him.
Amen.
That's the foundation stone.
Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Hallelujah.
That's the foundation stone.
Ndipo apa, Paulo akupeleka chinthu chomwecho. Iye ananena kuti, uthenga unayamba kulalikidwa ndi Yesu. Ndipo unatsimikizidwira kwa ife ndiwo omwe ankamumva iye. Ndiwo mwala wa maziko. Oh, lidalitsike dzina la Ambuye. Uwo ndi mwala wa maziko.
And the faith, 2,000 years has passed. Atheists has raised in infidels and skeptics and agnostics. But today that same Jesus confirms his word in the same manner by those who hear him. Hearing don't mean just to hear a sermon. That means hear him. Yes.
Ndipo kuganiza zaka zikwi ziwiri zadutsa. Azawoka auka ndi achikunja ndi openekela ndi onyoza. Kwa malelo, Yesu yemwe uja akutsimikizira mawu ake mwachikhalidwe chomwecho mwa iwo omwe amamumvera iye. Kumumva iye sizikutandauza kumva ulaliki chabe, izo zikutandauza kumumva iye. Inde.
Shall we escape? Where is our escape? Oh, you say, bless God, I belong to the Methodist Church. I'm a Presbyterian. I'm a Pentecostal. That doesn't have one thing to do with it.
Kodi ife, tidzathawa bwanji. Kothawira kwathu kuli kuti. Oh, inu mukuti Mulungu adalitsike. Ine ndine wa mpingo wa Methodist. Ine ndine wa Presbyteria. Ndine wa Pentecoste. Izo zilibe kanduka mozi kwa chita ndiyo.
And you get on a sideline and want to call it spiritualism or some mental telepathy or some devil or something. Shame on them!
Ndipo inu mumapita kunzele kwa kumbali ndi kumafuna kuchitcha icho zamizimu kapena zina zowerenga maganizo kapena ndielekezi wina kapena china chake manyazi pa iwo.
If every word was steadfast by the angels, Jesus said, it's not a little while in the world won't see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the age.
Ngati mawu aliwonse anali okhazikika a angelo, Yesu anati izo si kanthawi pang'ono ndipo dziko silindiona ine kenanso. Komabe inu muzindiona ine, pakuti ine ndizikhala ndi inu ngakhale mkati mwa inu mpaka kumathelo a mʼbado.
And when we see him come down to continue Amen. To confirm his word, Amen. How shall we escape Amen. If we sucker to some church Amen. Or some organization or denomination Amen. Or some little pet theory of our own?
Ndipo pamene ife timuona iye akubwera pansi kuti azapitirize kutsimikizira mawu ake, ife tidzathawa bwanji ngati ife tikuyamwira kwa mpingo wina kapena bungwe lina kapena chipembezo kapena nthano zina zopeka zathu.
We better turn loose, for every sin receive the just recompense. Aren't the angels how much more when the Son of God is speaking from the heavens to make manifest his word? How shall we escape if we neglect so great a salvation? Oh my!
Inu kuli bwino mumasuke, pakuti tchimo lililonse linkalandira chilango choyenera pansi pa angelo. Ndimochuluka bwanji pamene mwana wa Mulungu akuyankhula kuchokera mmiyamba kuti aonetsere mawu ake. Kodi ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterechi? Oh my!
God also, fourth verse, God also bearing them witness. Watch this. The Lord bore witnesses. Oh, I am so happy for that. The Lord bore the witness.
Mulungu na Yesu, ndime ya folo. Mulungu na Yesu, powachitira iwo umboni. Penyani izi. Ambuye ankachitira maumboni. O, ine ndiri wokondwa kwambiri pa izo. Ambuye ankachitirapo umboni.
Look, when Elijah sat on the hill, and he said, if I be a man of God,
Amen.
Let the fire fall from heaven and consume you. God bore witness that he was a man of God.
Penyani, pamene Eliya anakhala pa phiri, ndipo iye anati, ngati ine ndiri munthu wa Mulungu, siyani moto ugwe kuchokera kumwamba, ndipo ukutheni inu. Mulungu anachitira umboni kuti iye anali munthu wa Mulungu.
God always bears witness. Your life will bear witness. I don't know what your testimony is, but your life speaks so loud your voice can't be heard. But your living, your everyday life will testify what you are. God bears witness.
Mulungu nthawi zonse amachitira umboni. Moyo wanu uzichitira umboni. Ine sindikudziwa chomwe umboni wanu uli, koma moyo wanu umayankhula momveka kwambiri. Mawu anu sangakhoze kumveka, koma momwe mumakhalira, moyo wanu wa tsiku ndi tsiku umachitira umboni chomwe inu muli. Mulungu amachitira umboni.
Yes, The Holy Spirit is a seal. And a seal takes both sides of the paper. Amen. They see it standing here and see it when you go away. Not only church, but at everyday work.
Inde, zimoye landi chizindikiro. Ndipo chizindikiro, chimatenga mbali zonse za pepala. Iwo amakuona ninu mutaima apa, ndipo amakuona nipamene inu mukuchoka apo. Osati muchali chimoka, koma panjito ya tsiku lililonse.
You're sealed on both sides, inside and outside, by the joy that you have, and by the life that you live. You're sealed in and outside. That you know you're saved and the world knows you're saved by the life that you live. For God bears witness. Blessed be His holy name. My, I feel religious.
Ndino osindikizidwa kumbali zonsezo. Nkati ndikunja. Ndichisangalalo chomwe inu muli nacho. Ndipo ndi moyo umene inu mumaugala. Inu masindikizidwa nkati ndi kunja. Mwakuti inu mukudziwa kuti inu munapulumutsidwa ndipo dziko limadziwa kuti ndinu opulumutsidwa. Ndi moyo umene inu mumaugala. Pakuti Mulungu amachitira umboni. Lidalitsike dzina lake loyera. Mai, ine ndikumvelera mwachipembedzo.
Think of it. Brother, there. Oh, my sheep, you're my voice. Amen. And a stranger they won't follow.
Amen.
Oh, how that our names are on the palms of His hands is before Him day and night. His word is always before Him, His promise. He can't forget it. And He loves you.
Taganizani za izo abale uko. Oh, nghosa zanga zimamva mauanga, ndipo mlendo izo sizinga mutsatile. Oh, momwe kuri maina atu alipa zikato za manja ake. Iwo alipa masopa iye usana ndi usiku. Mauake alinda izonse patsogolo pake, lonjezo lake. Iye sanga koze kuziwa ala izo, ndipo iye ama kukondani inu.
Now he'll bear witness of his own. If you don't open your mouth and say a word, the world will know something's happened to you.
Sobano, iye aziwachitira umboni ake omwe. Inu simumatsekulaka mayanu kuti munene mau. Dziko liziziwa kuti china chake chinachitika kwa inu.
Bear witness both by signs and wonders. And the divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will.
Amen.
Kuchitira umboni. Zonse mwazizindikilo ndi zodabwitsa. Ndi mwazo zizwitsa zosiyana siyana. Ndi mphaso za Mzimu Woyera. Molingana ndi chifuniro chake chomwe.
Let us take just one scripture now before closing. On the day of Pentecost, when they received the Holy Spirit, about 4 days later, Peter had passed to the gate called Beautiful, he and John. They said, look on us to a man. And he said, silver and gold have I none, but such as I have I'll give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Tieni veditenge lemba limozilo kazopano, disanaditi tseke. Patsiku la Pentekosite, pamene iwo analandira Mzimu Woyera, pafupi masiku anayi mtsogolo, Petulo anali atadusa muchipata chotchedwa Chokongola. Iye ndi Yohane, iwo anati, tayangʼana pa ife kwa mwamuna, ndipo iye anati, siliva ndi golide ine ndilibe. Koma zomwe ine ndili nazo, ine ndikupatsa iwe. Mudzina la Yesu Kristu wa ku Nazareti, dzukapo ndikuyenda.
And the man looked up and never questioned nothing about it. He just stood up and went walking. They were ignorant and unlearned men. But the Bible said they had to take heed to them. For they knew they had been with Jesus.
Ndipo bamboyo anayangana mwamba ndipo sana funseka ndukaizo. Iye anango imirira ndipo anapita akuyenda. Awo anali mbuli ndi amuna osapunzira. Koma Bible inati iwo anayenera kuti awamvele iwo, pakuti iwo anaziwa kuti iwo anakhala ali ndi Yesu.
Brother, when the world knows that you've been with Jesus, when you can live such an unadulterated life in this present world and in this darkness, that the world knows and can see that you've been with Jesus.
Mbale, pamene dziko lidziwa kuti inu mwakhala muli ndi Yesu. Pamene inu mungakhoze kumakhala moyo osayipitsidwa choterowo mu dziko lapakali panoli ndi mu mdima uwu. Mwakuti dziko nkudziwa ndi kumakhoza kuona kuti inu munakhala muli ndi Yesu.
When a rugged old vulgar prostitute of the street can become a lamb washed in the blood of the Lamb. God's bearing witness that He lives.
Pamene wachiwerewere wokukuluzika wa nyansi wa munsewu angakhoze kukhala dona atatsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa. Mulungu nkumachitira umboni kuti iye ali moyo.
Take a drunkard who's so low down that he would run around on his wife, that he would mistreat his children and take the food from the table to spend on a prostitute.
Kumutenga chidakwa yemwe ali wotsika pansi kwambiri, yemwe angamamuzembele mkazi wake, yemwe iye angama wazunze anake ndi kuchotsa chakudya chapa gome kuti akazionongere pa wachiwerewere.
Let him get with Jesus once. Amen. You'll see him returning like legion.
Amen.
Who was in his right mind and clothed to his babies and to his wife and to his loved ones. Certainly.
Mumusiye iye akomane ndi Yesu kamodzi. Inu mudzamuona iye akubwelera ngati legio yemwe anali mmalingaliro ake abwino ndipo atavekedwa kwa ana ake ndi kwa mkazi wake ndi kwa okondedwa ake ndithudi.
Some time ago, about 40 years ago, when the religions of the world met and the different ones got up and spoke, and the Muhammad spoke for the Muhammad religion, the Jains spoke for the Jains, the Buddhas for the Buddha.
Nthawi ina pakale pafupi zaka 40 zapitazo, pamene zipembezo za mdziko zinakomana, ndipo osiyana-siyana anadzuka apo, ndipo anayankhula. Ndipo achimuhamadi anayankhulira chipembezo cha chimuhamadi. Achiyane anayankhulira ayane. Achibuddha anayankhulira abuddha.
And when little doctor, I forget what his last name was just at this time. I didn't know his name, but I have forgotten. He spoke to represent Christianity. And he told the story of Lady Maccabee of Oklahoma in America.
Ndipo dodolo wang'ono ine ndaiwala lomwe dzina lake lotsiriza linali. Pa nthawi ino yokha, ine ndimalidziwa dzina lake koma ine ndaliwala ilo. Iye anayankhula kuyimira chikhirisitu. Ndipo iye ananena nkhani ya Dona Maccabee wa ku Oklahoma mu America.
She was so angry and so low down that even when they went to kill her, they wouldn't even put their hands on her. She's so vulgar and vile.
Iye anali wa makhalidwe oyipa kwambiri ndipo wotsika pansi kwambiri. Mpaka ngakhale pamene iwo ankapita kuti akamuphe iye, iwo sakanayika ngakhale manja awo pa iye. Iye anali woyipa kwambiri ndi wauve.
They had her arrested on a charge, smoking a cigar, driving a stagecoach, and broke the laws, the records in Oklahoma when she passed through the street driving four head of horses.
Iwo anali atamumanga iye pamulandu kusuta ndudu, kuyendesa ngolo ya akavalo, ndipo anaswa malamulo zolembedwa mu Oklahoma. Pamene iye ankadusa mu nsewu, akuyendesa mitu inayi ya akavalo.
And she was so vile and so dirty until society would even get around where she was at. So much so when the executors was going to execute her, they wouldn't hang her. They just poured tar and feathers on her to kill her.
Ndipo iye anali woipa kwambiri ndi wauve kwambiri mpaka kumeneko sankakhoza ngakhale kuyandikira kumene iye anali mochuluka kwambiri mpaka pamene onyonga ankati amunyonge iye iwo sakanati amunyonge iye iwo anangosanulira phula ndi nthenga pa iye kuti amuphe iye.
And when this little preacher give her story in such a way till they had the people sitting on the end of their seats listening what would be next.
Ndipo pamene mlaliki wang'ono uyu anapeleka nkhani yake mwanjira yotero mpaka iye anawapangisa anthu kukhala pa msonga za mipando yawo kuti amvesere zomwe zikanakhala zotsatira.
When he got down to that very vile, dirty, low down to the laws, wouldn't even want to fool with she is so low. The very devil of hell would reject such a person nearly the way he told the story.
Pamene iye anafika kwa izo, woipa kwambiri, wauve, wotsika pansi, mpaka malamulo, sakanakhoza kose kupusa ndi iye. Iye anali wotsikitsitsa kwambiri. Mdielekezi yemwe mugehena akanati amukane munthu woteroyo pafupifupi momwe iye anakambira nkhaniyo.
Then he said, gentlemen, how the religions of the world, has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee? Everybody sat still.
Ndiye iye anati, njonda zazipembezo za mdziko. Kodi chipembezo chanu chili ndi chilichonse chomwe chingayelese manja adona makabii aliyense anakhala bata.
Then he clapped his hands together and jumped up in the air. He said, glory be to God. The blood of Jesus Christ won't only clean her hands but it'll clean her heart and make her new.
Ndiye iye anaomba manja ake pali mmodzi ndipo analumphira mwamba mu mlengalenga. Iye anati ulemelero khale kwa Mulungu. Magazi a Yesu Khristu sangasuke manja ake okha koma iwo angasuke mtima wake ndi kumupanga iye mkwatibwi wake.
And you amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. This grace that taught my heart to fear, it was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
Chisomo chodabwitsa nkhani yokoma kuimva chomwe chimapulumusa wopanda pake wonga ine. Ine poyamba ndinali wotayika koma tsopano ndapezeka. Ine ndinali wakhungu koma tsopano ndikuona. Ndi chisomo chimene chinaphunzitsa mtima wanga kuchita mantha. Chinali chisomo chinachosa mantha anga. Momwe chisomo icho chinaonekela chofunika ora lomwe ine ndinakhulupirira koyamba.
Certainly, how shall we escape if we neglect such? You neglect to eat, you'll die. You neglect to turn a corner, you'll wreck. You neglect to milk the cow, she'll go dry. You neglect your teeth, you'll have to have them all pulled out. Certainly, you pay for your neglection.
Ndithudi, kodi ife tidzathawa bwanji, ngati ife tinyalanyaza zoterezo. Inu mukanyalanyaza kudya, inu mufa. Inu mukanyalanyaza potembenuka pangodya, inu muchita ngozi. Inu mukanyalanyaza kuti muikame mkaka ng'ombe, iyo iyamba kuuma. Inu mukawanyalanyaza mano anu, inu mudzachotsamo onse awo. Ndithudi, inu mudzalipira chifukwa cha kunyalanyaza kwanu.
Oh, Brand Tabernacle, new visitors, let me tell you something now. You neglect to testify of the glory of God. You neglect to give God the praise and glory. You'll find yourself cold, farmland, backslidden one of these days. You give God praise. How shall we escape if we neglect such a great salvation?
Oh, Branham Tabenako, ndino alendo, ndiloleni ine, ndikuuzeni inu china chake tsopano. Inu mukanyalanyaza kuchitira umboni, za ulemerero wa Mulungu. Inu mukanyalanyaza kumupatsa Mulungu matamando, ndi ulemerero. Inu mudzazipeza nokha, mutazizira kufunda, ndikubwelera mbuyo, limozi la masiku awa. Inu muzimupatsa Mulungu matamando. Kodi ife tizatawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterechi.
It's getting late. I just happened to notice Brother Tom walked in back there. We'll close and continue this tonight. Amen. The Lord willing.
Amen.
Let us pray just a moment.
Tikufika pochedwa ine ndangopezeka kuti ndamuzindikira mbale Toms akulowa muno kumbuyo uko. Ife tiseka ndikuzapitiriza izi usiku uno ambuya akalola tieni ife tipemphere kamphindi kokha.
Our heavenly Father, to thee be blessings and praises and honor and glory and wisdom and might and power forever and ever. Oh, to that Lamb that sit on the throne, dominions and kingdoms and everything was given over to his hand.
Atati athu akumwamba, kwa inu kukhale madaliso ndi matamando ndi ulemu ndi ulemelero ndi nzeru ndi ukulu ndi mphamvu kwa nthawi ndi nthawi. Oh, kwa mwana wankhosa uyo yemwe ali pa mpando wachifumu, ulamuliro ndi maufumu ndi chilichonse chinaperekedwa kwa dzanja lake.
When he raised from the dead for our justification, he screamed to the world, all powers of heaven and earth is given into my hand. Go ye therefore into all the world and preach the gospel.
Pamene iye anauka kuchokera kwa akufa kuti atilungamitse ife, iye anafulira kwa dziko, mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zaperekedwa kwa dzanja langa. Pitani inu chotero ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga.
Oh dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Oh, mwana wankhosa wakufa, magazi anu ofunika, sadzataya konse mphamvu yake, mpaka mpingo wonse woomboledwa wa Mulungu, udzapulumutsidwe ndi kusadza chimwanso.
Help us as ministers to see that we are requiring so much. How we must have a church, we must have this, we must have everything.
Titandizeni ife monga atumiki, kuti tione kuti ife tikusowa zochuluka kwambiri. Momwe ife tiyenera kukhala ndi mpingo, ife tiyenera tikhale ndichi, ife tiyenera kukhala ndi chilichonse.
Our women before going to churches yet calling themselves Christians will have to have a certain kind of a dress, or have to be dressed so badly. And preachers will have to have so much money before they'll come, and everything has to be so and so.
Agazi atu, asanapite kumpingo, iwo apobe, akudzicha woka Krisitu. Ama suwa kuti akhale ndi mtunduwina wake wa diresi. Kapena enela kuti avale mo pambika. Ndipo alaliki, ama enela kuti akhale ndi ndalama zochuluka kwambiri, iwo asanate abwere. Ndipo chilichonse chenela kuti chikhale mwakuti mwakuti.
Oh, Christ. When I read here how they wandered about in sheepskins and goatskins, lived in the dens of the earth and caves, they wandered about under vile persecution and yet obtained the faith under the ministry of angels.
Oh, Krisitu, pamene ine ndimawelenga apa, momwe iwo ankayendera muzikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi. Ankakhala muti makumbi ta munthaka ndi mphanga. Iwo ankayendayenda pansi pakuzunzika koyipa, ndipo apobe anasunga chikhulupiriro pansi pa utumiki wa angelo.
How will we escape when the Lord Jesus has given us fine homes and cars and clothes and food, and we murmur We sit around, we're lazy. We never try to get out and do something about it. How will we escape God?
Kodi ife tizatawa bwanji. Pamene Ambuye Yesu ali pansi ife manyumba abwino ndi magalimoto ndizovala ndi chakudya. Ndipo ife timang'ung'uza. Ife timakhala pomwepo ndife aulesi. Ife sitimayesera konse kupita kunja ndi kukachita china chake cha izo. Kodi ife tidzathawa ko bwanji Mulungu?
Oh, I pray that you burn old-fashioned conviction into every heart this morning, Lord. That the people might be up and at it.
Oh, ine ndikupemphera kuti inu muotse kukhuza kwachikale mu mtima uliwonse mmawa uno Ambuye. Kuti anthu akhoze kudzuka ndi kukhala pa icho.
Let us work while the daylight is shining because the sun is swiftly sinking. And civilization is going. And there will be no more time. It will blend into eternity.
Tiloleni ife tizigwira ntchito pamene kuwala kwa tsiku kukuwala. Chifukwa dzuwa likulowa mwansanga. Ndipo chitukuko chikupita. Ndipo sipadzakhalanso nthawi. Iyo izalowererana mu muyaya.
Oh God, grant the day that we go with fresh vision. With wisdom, with understanding, you know how to approach sinners and bring them to Christ. Hear the prayer of your servant, Lord.
Oh, Mulungu, pelekani lelo kuti ife tipita ni masomphenya atsopano ndi nzeru. Ndikumvesa kuti tizidziwa momwe tingafikire kwa ochimwa. Ndikuabweretsa iwo kwa Khristu. Imvani pemphero la wantchito wanu Ambuye.
I ask that there be any here that doesn't know Christ as their Savior. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham? Would you just raise your hand and say, remember me? I want to be a Christian. I don't want to neglect it any longer.
Ine ndikupempha ngati panga kale wina aliyense pano yemwe sakumudziwa Khristu ngati mpulumusi wawo. Kodi inu mungakweze dzanja lanu nkuti ndikumbukireni ine mbale Branham. Kodi inu mungangokweza dzanja lanu nkuti ndikumbukireni ine. Ine ndikufuna kuti ndikhale Khristu. Ine sindikufuna kuti ndizinyalanyaza mopitiriranso.
God bless you back there, sir. Someone else say, I want to raise my hand, Brother Branham, and I want to accept Christ as my Savior. I've neglected all the time. Oh, I go to church. Sure, I belong to church.
Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko bwana wina wakenso. Muri ine ndikufuna kuti ndikweze dzanja langa mbale Branham. Ndipo ine ndikufuna kumulandira Khristu ngati mpulumusi wanga. Ine ndanyalanyaza nthawi zonse. O ine ndimapita kumpingo zedi. Ine ndine wa mumpingo.